Yeah. Hip son. Van Devi. Noni B. Bujumbura mpaka Dar es Salaam. Yeah. Okay. Love, peace. Peace, love. Burundi, Tanzania, tunataka amani. All together. Everybody stand up. Put your hands up. Together we make it on. No beef. No stress. Got a chance.
Burundi, Tanzania, tunataka amani. Ugirigiri, ugira babiri. We need a peace. Amani. 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 Amani.
Yeah, peace, oh, peace, oh, we wanna peace, oh, peace, oh. Amahoro, amahoro, everywhere, come on. Shusha bendela udini. Na ukaa bila peperusha ya taifa. Upendo ya dunira. Pinga uchama ni hatari kama ngoma. Sote ni ndugu watoto baba na mama. Ukanda, ufisadi, havina nafasi. King Kiba Diamond wangwane waseme peace. Vita vya Gaza amani twaitangaza. Ni nyota ya mama juice ishatoa mwangaza. Tunafungwa bila tia.
Haki kwa wapi?
Mtani masha magumu.
Usawa uko wapi?
Amani ndowani, acha michepuko. Amani kitawara ni kazi na vicheko. Amani Africa Sudan, stay real. Shusheni sila chini, jie, what I'm feel.
All of us, if you can, that we can. Burundi, Tanzania, tunataka amani. Ugirigiri, ugira babiri. We need your peace. Amani. Amani. Amani.
Tutinga kubira mahoro ni number one. Kuva muri eastern mpaka western. Usha kubyemere changwa subi hakane. Zoguma ndabivuge mbere kuri microphone. Amani, amani, amani. Kama unapenda hero basi weka mikono juu. Amani, amani, amani. Kama unapenda hero luka, luka.
All you do. Kitu cha kwanza tuseme amani. Burundi, Tanzania, twese turi bamwe. Na janduke ni ron, micho ni mwimi, genzo ni mwe. Seme kala, seme kache.
All of us, if you can, that we can. Burundi, Tanzania, tunataka amani. Ugirigiri, ugira babiri. We need your peace. Amani.